Ogoli marobidia Obuchi nenyenu ya Mokombo nanke chotara ya noa Chineke mewoyeze Ogoli marobidia Anameku Nambuchi nenyenu ya Makangoko bonanke chotara ya noa Chineke mewoyeze Nke mobidia Anamakowa Nambuchi nenyenu ya Mokombo nanke chotara ya noa Chineke mewoyeze Eziwanyi nke mobidia Ndi madekwe Sino jogu jidedi ya Mokombo nanke chotara ya noa Una marago Chineke mewoyeze Chineke mewoyeze Chineke mewoyeze Makezinu loya gabuzi ngozi Mokombo nanke chotara ya noa Umelu Chineke mewoyeze Imana chineke mewogeze Chineke mewogeze Ezinu logega puzingoze Maka mwokombo nanke chotara ya noa Una marago Chineke mewoyeze
Mommy God have Jesus, I love you
Onyo bona chotara nwai chotara ezihe Ona tara mara puriche na konye nwai Obi ha kwoso warai Joseph carpenter horo Mary Imano horo Mary we poro ya veloa Ozubozubo mbolo chara meri Chineke meyeze Imana Joseph kapinta huru meri Apu ponso Owe kporo ya velu waya Ozubozubo mbolo chara meri Una marana Chineke meyeze Wokobu nanke na chonu unye Piko lezia nanya kemara Nechota rogori nke marobidia Obro nechota ya Chineke meyeze Mikoro byanke na chonu unye Asingi kbe kwa ikbere Icho tezi wanyi velo Mako zubo zubo mbo icho tarezi wanyi Chineke megeze Mwambogo bya lezi unwegi anya Kimara ni bogori mobidia Mambogo bya lezi unwegi Kimara ni bunaganu Ezi umumene bunimba Lezi unwegi anya Iburu ogori mobi dia kangwage. Maka nwoko bu na nke chọtara gị. Chineke meweze ogoli marobidi,
ogoli marobidi,
ogoli marobidi,
ogoli marobidi.
Unu manobu chinenye nu ya. Maka nwoko bu na nke chọtara ya nuwa adodo.
Chineke meweze,
Chineke meweze,
Chineke mewoyeze,
Chineke mewogeze, maka ezinụlọ gị ga-abụzi ngọzi. Maka nwoke bụ na nke chọtara ezi nwanyị.
Chineke meweze,
asị m Chineke mewogeze,
Chineke mewogeze,
Chineke mewogeze n'ụwa, ezinụlọ gị ga-abụzi ngọzi. Maka nwoke bụ na nke chọtara ezi nwanyị.
Chineke mewogeze.